bongela toto, bongela toto, mami.
Siliwezi baridi baby nipe joto, nikumbate nideke mikwako mtoto. Ebu kamate lobodi nikunje kushoto, chumbani bengirina mafoto foto. Imekubali ntenda nawe kule kijijin kauni waze, tuleki hapo mimi nawe. Sipendi noti noti bebe, nimekupenda we mwenyewe. Sumenita, nimeituka.
Napenda unavyochomeka.
Chome, 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 chome.
Chandarua tulale.
Chome, chome,
chomeka tulale.
Chome, chome.
Yo, shatter the shatter the shatter.
Okay.
Your
okay,
Baba
okay.
Kyla, Kyla. I love you, baby girl.
Yes.
And I hope you know that, right? Skiza. Nani bongo waku kuonga mamilioni, wote wapenda vitonga ila mini don. Napenda vile unavonyonga, just keep it on. Na kwenye boxe na kinyonga chameleon. Basi deka nicho joy, ila nkichomeka usicho moe. Nataka pressure ni kutoe, japo beki zako nyingi, acho striker ni top boy. Bonge la toto, mami. Bonge la joto, ndani. Bonge la voko, na uko nyuma. Bonge la chocho
Misipendi noti noti bebe, nimekupenda we mwenyewe. Sumenita, nimeituka.
Napenda unavyochomeka.
Chome, 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 chome.
Chandarua tulale.
Chome, chome,
chomeka tulale.
Chome, 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 chome.
Chandarua tulale.
Chome, chome,
chomeka tulale.
Chome, chome.
On the beats.